Fresh music on the rhythm.
Exclusive to Zay the Hype Mag.
Say you got to hear it.
Yeah.
Yes, I.
My nigga. Tap off.
Haha.
It's Type B. CKB. Sala ya mungeto ya ntuma femu mbufa tika ika wa shimbi kile geto tatuzeka ifwa kungeto tutina kofe Yesu ni mwana geto wa ntuma taipika bebe kawa shimbi kile geto tatuzeke mitima shari safu kamula ndufe na aso ubulonshi taba kwa tapo mwinde manigaso shlete loshi pepe kwa ubulonshi youngster pweba pepe kama million I'm on faka inari one beatable Jamaica chafaka fetu baile ule kefe kama modo modo mba vya bande Banda.
It's been the show on Jump Hope Freestyle.
Exclusive to Zay the Hype Mag.